uyavuma
moya wa
uyavuma
kuhle moya wa
shumaya wa uyavuma
moya wa
yabona nami ngavuma
kuhle
Oh,